Baba, what more can I say? Haimanishi kwamba sikosei, ila bado nanilinda. Kila kukicha pumzi unipa, baraka tele unanipa. You're so kindness.
In the name of Lord of the Mass, if you believe in God and everything's gonna be okay, mana Mungu anatenda kwa wakati. Stand up. Yeah. Kuna matatizo nilishapitia, akini kachukia dunia. Mungu akanihurumia, kanifanya mpya baba. Sitetereki, siangaiki, sipapatiki mima. Wanafanya vingi, wanipige ngwara, inende chini ila wapi. Mungu wataki
kusiana.
Oh, oh, ila wapi.
Mama
yana zuri. Baba ataki. Oh, 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 kuna muda nilisaka sarafu sipati, hadi nikajichukia yo. Nilipotaka mke mwema nikawa sipati, akanisaidia baba.
Mama yana zuri.
Mungu wataki
kusiana.
Oh, oh, ila wapi.
Ila wapi.
If you believe in God and everything's gonna be okay, thank you Lord of the Mass, thank you Baba na Gode. You bless me each and every day. Yes sir. Maisha yange kuwa simu, ningeweka bando ni chati niwezavyo. Maisha yange kuwa nyumba, ninge mimi na zege idumu iwezavyo. Ila yuko Mungu ya nini nvunja vyungu, hata waganga wana mwomba yeye. Au nikakape na marungu, ni wape watu shungu ya nini wakati uko ewe baba. Nijalie uzima, nimezingirwa kila kona. Maadui wako wengi sana, wengine siwezi kuwaona. You're so kindness, you're my bodyguard, you're my policeman. Siogopi baba. Mungu wataki
nikusiana.
Oh, oh, ila wapi.
Mungu
yana zuri. Baba ataki. Oh, 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 kuna muda nilisakaridhi kisipati, hadi nikajichukia. Kuna muda nilisaka mke mwema sipati, akanisaidia baba.
Baba yana zuri.
Baba ataki
nikusiana.
Oh, ila wapi.
Baba
ataki.
Baba, what more can I say? Haimanishi kwamba sikosei, ila bado unanilinda. Kila kukicha pumzi unipa, baraka tele unanipa. You're so kindness. Baba, what more can I say? Haimanishi kwamba sikosei, ila bado unanilinda. Kila kukicha pumzi unipa, baraka tele unanipa. You're so kindness.